Lasst uns vor dem Gebet aus
Tunasaba katusome okuva mu Baruumi esura ya 12 kutandikira kukanyira kw'omwenda Abaruumi 12 mwenda okwagala kubeerenga kwa mazima mukyawenga obubi mwegattenga n'obulungi mukwagala okw'abooluganda mwagalanenga mweka na mweka mu kitiibwa buli muntu agulumizenga munne mukunyiikira si bagayaavu okusanyufu mu mwoyo nga mubeera baddu ba mukama waffe musanyukenga mukusuubira mugumiikirizenga mu nnaku munyiikirenga mu kusaba okutuusa wano ekigambo kino eky'omuwendo ekya Katonda nandyagadde obulungi okubusoma nate bisobole okutwalibirwa ddala mu mitima gyaffe ewala omwoyo wa Katonda akikole ettuntu lya leero ye kennyini ebigambo bino ebyawandiikibwa abifuule eky'amazima mu bulamu bwange ne mu bwammwe si bigambo bino byokka nno naye mu buli kigambo ekyawandiikibwa kifuuke obujulizi obulamu mu bulamu bwo era ne mu bulamu bwange nti ffenno nga ebbaluwa eyawandiikibwa tusobole okusomebwa n'eri buli omu okwagala kwammwe kubeerenga kwa mazima mulekenga okukola obubi munyiikirenga mu bulungi mwagalanenga ng'abooluganda mu Kristo mweka na mweka buli omu awe munne ekitiibwa mufubenga okukola so si mu bugayaavu muweerezenga Mukama n'omwoyo omumalirivu ku lw'obujulizi bw'engendo okuwa olwaleero wano nandyagadde okussa essira ku kanyiri kano ak'ekumi n'ebbiri awo nno nsome n'obunyiri obusembayo mu ssuula ekumi n'emu kanyiri ak'ekumi n'ebbiri ti musanyuke mu kusuubira mugumiikirizenga mu nnaku munyiikirenga mu kusaba okuva mu Baruumi 13:33 tiddaladdala ekisa kya Katonda ge magezi ge era kwe kutegeera kwe era tebikoma byasalawo tebyozekeka era enkola ye temanyikiddwa nga bwe kyawandiikibwa nti ani amanyi Katonda by'alowooza oba ani ayinza amuwadde amagezi oba ani eyali asose okumuwa ekintu era aliddizibwa nate, kubanga byonna biva gyali era biyita gyali era bituuka gyali, aweebwe ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Katuyimirire tusabe. Leka tusabire awamu. Kitaffe ow'omu ggulu, kwebaza olw'omukisa omukulu okuyimirira wano olwaleero mu kifo kino okujulira eri abantu bo ku ekyo ky'okoze. Nkusaba mpa amaanyi mu dakiika zino era tuwe omukisa mu buweereza buno, tukulembere okusemberera ddala era otuse obumu fekka na fekka, era nga bwe tuyimbye tewatabeerawo kintu kyonna mu mutima gwo era amaaso go okwagala kwona okw'obuntu n'okukola okw'obuntu kakukubulewo, tusobole okuba nga tuzuukira naawe mu bulamu obujja, eri obulamu mu mwoyo, mu bulamu obwa Katonda bumu naawe. Twala buli kimu okituggyemu ekyo ekikunyiiza, ekisobola okuyimirira mu makubo go gwe okubeerawo olwaleero. Ayi Katonda, nsaba olw'okubeerawo kwo, mpa ebigambo bye ŋŋenda okwogera leero mu kifo kino olw'ekitiibwa eky'erinnya lyo. Nkisaba mu linnya erya Yesu. Amiina. Amiina. N'omutima gwange gwonna gwonna mbaaniriza mwenna mwenna, mbatumira mmwe abaliwo mbalamusiza era na bonna bonna abagenda okuwulira olutambi luno mu linnya ery'omuwendo era ettukuvu erya Mukama, okusingira ddala abo bonna bonna abali wano oba gwe mulundi gwabwe ogusooka, nandyagadde okubaaniriza mu ngeri esinga obulungi era mbaagaliza omukisa gwa Katonda. Leero sigenda kubuulira, leero lwokka nsobola okuwa buwi obujulizi mu bumpimpi, awo nno ndyoke ntuule, kubanga mubiri mazima ndi munafu. Naye ekyemisana ettuntu ly'olwokutaano nasuubulwa okuva mu ddwaliro mwe nnali okuviira ddala nga lumu omwezi ogwasooka n'omusujja, era omusujja ogwo n'ekibumba nga kiddugadde ng'amanda, era nga nfunye obulumi era n'okulumizibwa okw'omubiri, omusaayi nga gukyusiza n'endabika yaagwo. Natwalibwa mu ddwaliro nga lumu omwezi ogusooka, era nafuna omusujja ogwo okuva mu buvanjuba mu Ghana, nesimanyi kye kitegeeza oba kyali ki, naye nalowooza bulowooza nti oba gwali musujja guno ogwa bulijjo. Naye bwe najja mu Zuriki ku Sande eyawedde omwezi ogw'ekkumi n'ebbiri, nawummulamu katono bwe kati ewaka, nenyimuka nengolokoka, sibeerangako mulwadde mu bulamu bwange. Saategeera kyekyategeeza, naye era mangu ddala kyali bwe kityo nti nali nina diguri nga ana okusukkawo. Muganda wange n'agamba nti olina okgenda mu ddwaliro. Natuuka ne mbulabuliza abasawo nga boogerezaganya nti amazima ddala oludde okujja. Omulala n'agamba munne nti mukebere omusaayi, omusaayi nno gwetabuddwa era gwonoonese. Omulala n'ajja eri munne, naye mu mutima gwange tewaali kutambula kwa musaayi. Katonda oba ayagala kunkuuma nga nkyali mulamu, awo nno mu makubo ge si kulwa makubo ga muntu yenna yenna. Nzikiriza nti omusaayi gujja kutambula, nzikiriza nti tegutambula ng'abalala bagamba. Ekyo kirekerwa eri buli omu mu buntu. Baganda bange babiri ab'omusaayi basigala mu ddwaliro era ne baagala babeerewo ddala ku bwa kino. Singa nsobola okubabuulira byonna mu bujjuvu eby'ennaku essatu oba ennaku nnya, kino kiyinza okututwalira ddala owala. Ekiro ekyasooka owooluganda Ruth yandaba, muganda wange ali nange olwaleero oba oyo mu myaka nga 30 tubadde mu bumu ebuziba era tuli mukolera mu bwakabaka obwa Katonda. Oluvannyuma agenda kwogera gye muli mu bumpimpi. Obudde obwaddako owooluganda Smidity yandaba era omulundi ogw'okusatu muganda wange Hemo, olwokuna muganda wange Arthur. Era njagala kugamba nti mu nnaku zino mu biseera eby'okufa era nja kubagamba kati nayita mu kiwonvu eky'okufa. Mujja kuwulira kati kisa kyankula ki oba kyangeri ki Katonda kye yampa mu ebyo byonna byonna. Oluvannyuma olw'okukeberebwa okwasooka nga buli kimu kiwedde, ng'essuubi liweddewo, muganda wange omukadde yayingira mu kisenge we nali neebasenzekka era ne mpulira ebigambo bye. Yagamba nti Yesu Kristo teyawangula buwanguzi e Kalivaariyo kyokka, naye Yesu Kristo yawangula obuwanguzi ne mu kisenge kino, n'ekintu kirala kyonna tekisobola kubeerawo. Nga sikyasobola kwogera kigambo yadde n'ekimu naye nakiwulira. Era ne nja mu kukebera okwaddako ne mpulira omusajja eyali okumpi ng'afa. Era kino muyinza okuba nga mwali mukiwuliddeko, omuntu atali mukkiriza bw'abanga ali mu kufa. Kiyita mu bisomyo ne mu magumba. Nawulira okukaaba kwe era mbagamba nti kyanyingira zena zena, naye mu mutima gwange mwalimu awatali obutabuusabuusa nti ŋŋenda eri Mukama. Era wabeerawo ekintu nga obutali kubuusabuusa nga olukumi nali nabwo. Saaliko na kirowoozo yadde n'ekimu era saayogerako yadde ekigambo kimu, Mukama nkuma nga ndi mulamu njagala okuddayo waka ku kitiibwa okubeera ne mukama wange. Kuno kwe kwali okwagala kwokka kwe nali nina, naye nga sineerabira nga ndyagadde okugamba nti siwankubadde n'akaseera kamu ke naliko n'obulumi, tikyali nalaba nga nazo nazirika buziziki ne ngwamu amaanyi, naye tekyaliko newankubadde akaseera ke kamu nti mbaddeko n'obulumi. Naye bwe nawulira omusajja ono mu biseera bye ng'agenda kufa, nange nenindirira bwe kinaatuuka ekiseera kyange ekyokukeberebwa. Ekirowoozo kyanzijira nti ekiseera kyo nakyo kiyinza okuba nga kye kino, nga kye kituuse, nga sisobola kwogera, naye mu nze nayogeranga mu busirise ebigambo nti, Mukama, nyimirira ntya mu maaso go? Era mu kaseera akaddirira najjibwa mu mubiri gwange era ne ntwalibwa mu ggulu. Omubiri gwange gwakyusibwa, nali muto, nalaba okutwalibwa mu ggulu era nali kitundu ku ekyo. Nalaba abantu bangi, abantu abo abangi abaatwalibwa waggulu okuyita mu bbanga. Kwali kulaba ng'olunaku olujja luyita kuva ku makya ku bire, naye nga obutangavu obwakyenvu nga bwe bulabika, era ku mukono gwange ogwa kkono ne ku mukono gwange ogwa ddyo ne ndaba abantu abaanunulibwa abaatwalibwa mu ggulu, abooluganda ne bannyinaffe. Ekitangaala kyakulukutira mu nze, tewali muntu yenna asobola kukifumiitirizaako. Nze nno ne ntunuulira nga bonabona bambadde ebyambalo byeru, nga bonabona bato, naye nga buli omu alina enviiri. Era kuno okulaba kwali kujja nnyo gye ndi, ng'era kugenyi nnyo, ng'abalala enviiri nzirugavu, abalala nga enviiri zaabwe njeru nga bwe zaali ku nsi, naye nga bonabona bambadde engoye enjeru era ku mikono era n'ebigere kugenda waggulu singa roketi, naye nga batwalibwa mu bulambulukufu waggulu. Amangu nnyo ddala natunula mu maaso gange ne ndaba ekitangaala, era omuntu yenna yenna gwatalabangawo ku nsi era nga tebisobola kulabibwa ku nsi. Nalaba olukonko olusitaz olwawula ekitangaala era ekyali ku ekyo, era ke kaali akatundu ako obutegeeza obwakabaka obw'oku nsi n'okukyusibwa mu butaggwaawo okugenda mu kitiibwa. Era amazima nsobola okukibalaga nga nkiwandiika olukoloboozi olwo wansi nga bwekyali nga bwe njogedde, ekyali kirabika nga ekitangaala naye nga kiringa ekya kyenvu nga olunaku olupya bwe lukya. Era ekitangaala kino kyava waggulu, era ne ndowooza bulowooza nti singa nsobola okufuna okugenda awali olukoloboozi luno, nandibadde nandyagadde okutunula waggulu, era ne ntunula ku mukono ogwa ddyo nga buli omu atunula ku munne, era buli maaso gaali gakyusiddwa, tewali eyali ali mu kuseka naye okulaga kw'amaaso gaabwe okutegeeza kwago nga kulina essanyu erisingawo omuntu lw'atasobola kwogerako kyali kitiibwa nga bwe nsikirabangako okutuuka kati era mangu nnyo ddala twatuuka ku lukolobezo luno era nga bwe ŋŋambye ekyawula obuggwaawo mu butaggwaawo ne ntunula waggulu tunula omulundi gumu gwokka ne ndaba ekibuga nga Kristo era ekibuga kyali kyakira ddala simanyi oba mulabangako omuzira ogugwa wansi engeri wegumerengeta era kyali nyerengeta nendaba mumasekate gaabo nga piramide waggulu obutangavu ne bukka wansi tekyali si kakolobozo kokka naye akakolobozo kaali kayewese okuyingira munda nendaba bulungi nga bwe ndi mukulaba kati mu maaso gange nali nfunye okumanya mu mubiri gwange okukyusibwa okutwalibwa mu ggulu era mbagamba ekyandiko amazima ddala ku kino nsobola okwebaza Katonda n'omutima gwange gwonna gwonna simanyi oba kutwala amagulu kiriwa naye ekimu kyetumanyi ffenna nti Mukama waffe akomawo mangu nnyo ddala era amanyi nti okuva mu lunaku olwo nti nja kubeera kitundutundu ku ekyo bw'aliba akomyewo mu bire eby'eggulu okutwala ababe kisa kya ngeri ki ekyo okubeera omukkiriza mukisa gwa ngeri ki okuweereza Mukama era olw'okumanya kuno nandyagadde okugumiikiriza bino byonna byonna era ndeke okwemulugunya kw'ekyo naye okwebaza Katonda ku bw'ekyo n'omutima gwange gwonna gwonna nti ye kennyini alina amakubo ge naffe era maze obulamu bwange bwonna bwonna nga ndi mu buweereza bwa Mukama emisana n'ekiro nga ntambula seedizaako kintu kyonna ku bwange oba mu ngeri y'omubiri gwange naye nawa ebirungi byange byonna mu bwakabaka obwa Katonda era awatali kubuusabuusa nga sitegeera nti n'engeri y'omubiri nayo mu kwewaayo nga kuno olunaku lumu bisobola okugibwawo era mwe byonna byonna neebaza Katonda nti bw'alindeka nga ndi mu bulungi era nankuumira ddala era amazima n'obuyambi bwe nja kweyongera mu ngeri ng'eno kuba omwoyo omu era gwa muwendo okusinga ensi yonna yonna era obubaka Katonda bwe yatulekera kye kigambo ekyabikulibwa ekya Katonda eky'ekiseera kino era kitubikkulira okuwagala okwa Katonda si kuvuunula kwa muntu oba kunyonnyola kwa muntu naye bw'atyo bw'ayogera Mukama okuyita mu kigambo kye era n'okuyita mu bannabbi be era kino bibe entandikwa mpya era nandyagadde okubebaza mwena mwena mweno abayimiridde emabaga wange oba abayimiridde nange mu biseera ne mu nnaku ez'okugezesebwa n'omutima gwange gwonna gwonna era n'omwoyo gwange gwonna gwonna era nga bwe nakyogedde dda nandyagadde okuddayo ewaka ayi nga bukyali misana kubanga ekiseera ebikolebwa okuyita mu mubiri gwonna okumulisibwa kuleme okubeera ku nsi ne ntunuulira era neejaguza era bangi abanunulibwa abaali baatwalibwa mu ggulu nga buli omu alina amaaso agakyusibwa ng'atunulira ku munne era ng'atunulira waggulu amangu nnyo ddala kijja kubeera bwe kityo era bwe nazze mu kutegeera kwange era nga nkomyewo omubiri gwange awo nno ne mbeera mu mubiri ne ŋŋamba nti nkyali wano ne nkaabira ddala amaziga nga gakulukuta okuyita ku mukono ogwa kkono n'ogwa ddyo era nga gookyerera gabugumira era nekyewulira abooluganda bwe baalaba nga banneekebeeja okubeerawo kwa mukama bankubira masimu okuva mu Switzerland n'okuva mu mawanga amalala nga bampeereza bbaluwa ez'okunsaasira era nga biragirwa bwe bityo byaliwo bwe bityo n'abo bonna baabiwulira era wano nno nange nandyagadde okubeebaza okuva mu ntobo y'omutima gwange era mazima ddala nsobole okubalagira ddala essuubi nti Katonda ajja kutweyongera okutuwa ekiseera okubeera awamu ky'okweteekateeka eky'omukisa olw'ekisa kye. Okutuuka ng'omugole ali mu ngeri nga eno nti oyo awasa omugole asobole okudda okumutwala ewaka mu ssanyu omugole nga taliiko bbala newankubadde olufunyiro newankubadde akabi konna naye omugole yagattibwa mu kwagala kwennyini okwa mukama yanaazibwa mu musaayi gw'omwana gw'endiga era nga ebyambalo bye byakayakana nga byeru okusinga n'omuzira abooluganda ne banyinaze nakigamba olwokutaano olwawadde nabaddeyo navuddeyo nabadde nebasa ennaku zino zonna era nkyali munafu mu mubiri gwange njagala bwakutuula era mbeebaza olw'okungumiikiriza okuba nga okubeera wano mpaka n'akaseera kano bwe ndi wano leero nandyagadde okubeera wano era nayagadde okubeera wano mu ngeri yona yona kubanga mbaagala n'omutima gwange gwonna gwonna kino kye nsobola okugamba mu maaso ga Katonda era owooluganda Ruth we yawulira nga njagala kujja n'agamba nti sikuleka weka nja kugenda wamu naawe ŋŋende naawe mu biseera by'ekyobwetaavu najja okutegeera baganda bange bennyini era nebaza Katonda ddala ku bwekyo kyonna tetumanyi ngeri ki oba mbeera kyebigenda okujja biseera ki Katonda kyagenda okweyongerayo otuwa leka nno twagalanenga ebuziba ddala n'emitima gyaffe gyonna Pawulo yagamba nti obutagambika amakubo go era omusango gwo tegwekebejeka Pawulo awandiika Abagalatiya esula y'okuna eri ekkanisa nti embeera y'omubiri yamuleeta okwesiitaaza naye abo bokka abasitaala batatambulira mu musana naye eyo atambula mu musana tasobola kwesitaala ebaza Mukama era mu magamba omulundi omulala mu biseera eby'obuzibu bwange obukulu, neebaza okwagala okw'abaganda bange ab'omu mubiri n'ab'omwoyo mu ngeri ng'eyo. Kino nno sobola kukibagamba, abooluganda ne bannyinaffe, Katonda yatwagala mu Yesu Kristo Mukama waffe. Leka tubeere n'okwagala era mu kwagala okwe kumu mitima gyaffe gyonna. Katonda abawe omukisa, mwebale. Nange nno nandyagadde okubabuuza mwena mwena mu linnya erya Mukama. Era omukisa gwange mukulu okuba mumwe leero. Owooluganda wange abadde wansi mu maziga ng'agamba buli kintu, si bintu byonna byonna, naye nno ekyo kyonna kyonna ekisobola okubeera, buli kimu kirina okutukolerwa olw'obulungi. Era nandyagadde ogamba nti twagalanenga, singa tekyali bwe kityo awo nno tetwandibadde baana ba Katonda mu byonna byonna. Kuba kiwandikiddwe mu bbaluwa ya Yokaana, mu bbaluwa ya Yokaana esooka essula y'okusatu, nti twagalanenga. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essula esooka akanyonyi ka 13,
Wir wissen, dass wir aus dem Tode ins Leben
hinübergegangen. Baganda bange temwewunyanga ensiwe bachawanga, tumanyi nti twaba mu kufa ne tujja mu bulamu, kubanga twagala baganda baffe. Oyo atagala muganda we aba akyali mu kufa. Kino kigambo kya Katonda. Buli achawa muganda we, oyo aba musi. Era okwagala kw'abooluganda ne bannyinaffe tekuli mu bigambo byokka, ningogamba bugambi nti nkwagala, naye kirina okubeera ddala okutuukirizibwa, kirina okubeera ddala mu bulamu mu mazima bwe kiba nga kyetaagisiza ddala. Wansobola okugamba ekintu kimu, Katonda ali naffe mu nnaku ezisembayo era mu ngeri y'amaanyi, nga tuzibwa bumu buli omu mu bumu obw'okwagala kwe. Tulina obumu ng'obwo obw'omwoyo ngaabwe butabeerangawo. Sisobola kitegeera yadde, sisobola kinnyonnyola lwaki, abaana mmwe temusobola, naye Katonda takolanga ku nsobi. Yasigala nga y'omu oyo era asigala nga y'omu okutuuka ku nkomerero. Era mazima tuteekwa kuba nga twagalana. Mukama waffe Yesu yagamba abayigiriza be bwe yali avaawo nti mwagalanenga, awo nno n'ensi eritegeera nti muli bayigirizwa bange mazima ddala. Tekigambo ekyo? Amiina. Okimanyi? Tekiri nti twogera bwogezi bigambo, nkyogera nti kino okujja eri ensonga nti okwagala kwa Katonda kukola mu ngeri ey'amaanyi mu mitima gyaffe, nga bwe kyali ne Mukama waffe era Omulokozi. Mwoyo mwe mwali okwagala ng'okwo nti yawaayo obulamu bwe ku lw'abaganda be, ng'abuwaayo ku bwaffe. Nga tetunabeera wano, ye yatwagala edda mu ngeri ey'amaanyi, tinaawaayo n'obulamu bwe ku bwaffe. Era ndowooza nti mu kaseera kano mu nnaku zino, oba nga abooluganda abalala bafunye obuzibu, oba bannyinaffe, oba omwana yenna wa Katonda, fenno tulabirire era tufeeyo ku ekyo, tumukwatirwe ekisa era tunakuwalire wamu nabe. Kubanga Bayibuli egamba nti omuntu omu wabanga ali mu nnaku oba era abona bona chi era abantu bona abantu bade babona abona era mazima gana boluganda banyi na fe ne munaku za fe chatuka okubanga chitukirira nsolo gamba nti nabona bona ne muganda wange era ne mpulirira ddala era singana nacho chokola nandi badde nsobola okuwaayo ekyo nali nyina obulungi ye asobole okubeera obulungi naye tekiri mu maanyi gange naye kirekebwa eri omuntu omulala naye simanyi lwaki kyajja mu ngeri ng'eyo naye Katonda abeerawo buli kiseera amanyi lwaki era n'olwekyo tetwagala kwemulugunya era sikugamba kino nakiri naye twagala tujje mu maaso ge lire essuubi lyaffe nga lijjuvu mu ye kuno kwe kukkiriza kwaffe era ekijja kijje oba bijja ng'ebigezo naye ffe tutunulira waggulu eri mukama tumanyi nti asobola okuyimusa abantu be okubayisaawo era bulijjo abadde akikola abooluganda ne bannyinaffe naye nno kye tulina okukola kyekyo okutambulira wamu n'ekigambo kye n'okwekalirisa ye kennyini kyalina okutugamba era tulaba nti yatulekera ekigambo kye era Petero ekyokulabirako yagamba agamba mbalwa Petero ekyokubiri esuula y'okusatu ebbaluwa ya Petero eno ebbaluwa y'okubiri gye mbawandiikidde abooluganda nsombi ngezezaako okuzza ebirowoozo ebirungi mu myoyo gyammwe nga mbajjukiza ebintu bino njagala okubajjukiza ebigambo bannabbi abatukuvu bwe baayogera edda n'ekiragiro kya Mukama era omulokozi eyabawa mwe abatume okusookera ddala kino nno kintu omutume Petero wafuula abatuukirive oba abatuuze babaganda be ne bannyina basobole okutegeera era ndowooza ne ku bwaffe mu nnaku zino ekigambo kino kikolera ddala kye kimu kuba naffe tuzimbibwa ku musingi ogw'abatume ne bannabbi awo Yesu Kristo ng'ali ejjinja ekkulu ery'oku nsonda era ndowooza nti tulikola bulungi bwe tubanga twekadirisa ekigambo kya bannabbi bwe tubanga twekeneenya mu ekyo kye baayogera ekigenda okujja mu nnaku ezisembayo bwe twekeneenya abo bonna abatume kye baayogera abooluganda ne bannyinaffe ndowooza awo nno tetweteega kwewuunya tulina okugendera ddala okumanya nti okuyita mu bintu eby'engeri etali zezimu ebintu ebimu nga bijja oba mu bulamu bwo oba ku bulamu bwange oba nga birabika si birungi gye ndi naye amazima bye tulowooza kino kyonna kyonna kiri ku ki mpeereza Katonda wange ku lwa byonna byonna bulamu bwange bwona bwonna nyimusiza buli kintu ku bulungi bwange lwaki kino kyona kyona kijja kati ku bulamu bwange emmanyi abooluganda ne bannyinaze nayogera kino mu nnaku ezisembayo mu Greenfield mu kanisa era nakyogedde n'ebiro byawadde mu kanisa eyawaka era mukimanyi nti bona bona abasajja ba Katonda tebaatambula butambuzi ku kitanda eky'omufaliso naye bw'otunuulira amakubo n'obulamu bw'abasajja bana ba Katonda mu byawandiikibwa ebitukuvu awo tulaba kubonyaabonyezebwa kwenkana wano n'ennaku gye baayitamu okuyita mu nnaku ennyingi okuyita mu kuteganyizibwa okw'omubiri okungi n'okuyiganyizibwa n'ebizibu ebingi n'okussibwako obubenje obw'ababeera baako obw'abakolebwako era mu maka gaabwe gennyini oba ne ku baganda baabwe bennyini oba n'okuyita mu bantu abaaliwo mu nnaku ezo. Naye mumanyi tetulina kwewuunya bwe tuba nga naffe tujja mu ngeri ey'enjawulo nti tusoma bwe tutunuulira mu nnabbi Mika oba mu Amosi tusanga ebintu ebirala n'ebirala. Mu Mika kigamba, ka tusome ekyawandiikibwa kino, nti mu ssuula ey'omusanvu, nti ebibala nga tewali kyakulya, omwoyo gwange gwayagala ebibala ebisookera ddala. Omuntu omulungi agiddwawo ku nsi era tewali mulongoofu mu bantu. Bona bona baagala omusaayi abateega baganda baabwe n'ekitimba basobole okukola obubi n'emikono gyabwe ebiri. Era nnabbi abuuza era n'omulamuzi n'abuuza olw'empeera. Omukugu bw'ababuuliza ekibi kye bateekwa okukola baba bumu ne bayiiya bwe baba bakikola. N'oyo asinga obulungi afaanana nga omwera mannyo. Omulongoofu kwabo asinga obubi olukomera lw'amaggwa. Naye kaakano ennaku zituuse abantu okubabonyabonyeza nga bayogera okuyita mu bannabbi abantu baabwe abalaba bigenda okubeerawo era kati basobeddwa. Tukkirizanga muntu mutirwana wo ky'agamba era teweesiganga ne bw'abeera era weegenderezenga bw'oyogera ne baba bw'oba oyogera n'eri mukyala wo gw'oyagala. Kubanga abavubuka banyooma ba kitaabwe n'abawala bayimukira ku bannyina baabwe. Bakabatabani bayinza okwenyinyala. Okutuuka wano tewali kintu kirungi kye tusuubira. Tetulina kintu kirungi okusanga nedda. Abooluganda ne bannyinaffe ekiseera eky'enkomerero enkomerero esembedde era etuuse era tumanyi Peetero bw'atugamba era nga bwe yagamba nti mu nnaku ezo ekigambo kino mulina okwegendereza eri ebigambo eby'obunnabbi era n'ebigambo eby'abatume. Mukimanyi nti baakyogera mu bumu ne bannabbi era tulaba nti mu nnaku zino nti ebigambo byonna byonna eby'obunnabbi biri kutuukirira ddala. Tulaba Mukama waffe Yesu wennyini yawa ekyokulabirako kw'ekyo nti bwe tutunula waggulu mu Matayo 10:35-36 atwala ebigambo bino okuva mu Mika. Nti omulabe w'omuntu kubanga nti omulabe w'omuntu anaabeera wa mu nnyumba ye. Tumanyi nti ekigambo kya Katonda tekireeta tekyogera bwereere ekiseera kya kabenje ekiseera kibi. Nandyagadde okugamba nti abo ababi bagenda kugazaako okuwandiika abalonde okuwanika abo abeesiga Mukama n'emitima gyabwe gyonna. Bajja kwagala kubaswaza abalala kuba tebafaayo bingi, naye abo bennyini abaafuna ekigambo eky'ekiseera kino. Awo nno awandiikako ng'agenda ng'ayagala okubaawula n'okubasaanyaawo, era ng'ayagala okusaanyaawo omulimu gwonna gwonna. Naye nno ku mukono guno omulala nsobola okugamba nti ensonga si nsonga ya muntu, naye nsonga mwe tuyimiridde y'ensonga ya Katonda omulamu. Abooluganda ne bannyinaffe, omulabe asanyuka asanyuse mu nnaku ezo bwe bamukomera ku musaalaba, abagamba nti tumumaze awedde era kiwedde. Naye mumanyi mu kiseera ekyennyini omwoyo omulimu gwatandikirawo wennyini, awo woka nno wekyasobolera okweyongerayo. Era njagala kugamba nti omulabe webanga naye yajaguza yasanyuka mu nnaku zino, yali alowooza okuba omuweereza oyo omubaka kituufu, okukuba omusumba, era ng'alowooza nti ono bwe mumala buli kimu kiba kirungi. Ayi abooluganda ne bannyinaffe, tumanyi ekintu kimu nti Katonda ali mu kuvuga era akola nga bw'ayagala. Singa nze bwe nayagala, singa gwe bw'oyagala, naye okwagala kwe kukolebwe. Era mukimanyi era kyakwewunyiza ddala nti Katonda mazima ddala alina ensonga ye mu mikono gye, era nti tusse obwesigwa bwaffe mu ye. Era mazima ddala kijja eri ensonga gye mumanyi nti omulabe Setaani tasobola kukola bulala, naye nno tugambibwa ekwoyo omukazi asula mu kifuba kyo, wekuumenga ebigambo mu nnaku zino. Omulabe anoonya okujja mu maka, kituufu kibi kiri bwe kiti, naye tulina kukigamba kuba kikyanjawulo nti agezaako okusaanyaawo kyonna kyonna kyasobola. Kituufu oba si kituufu, mukimanyi kigambo kya Katonda tekisobola kubeera kikyamu. Bwe mba nsobola okukigamba oba mazima singa tekibandibadde kituufu, naye ekigambo kya Katonda bwe kyogera, awo nno kiba ye oba amiina. Bannabbi singa baakiraba edda nga tekyali kubeerawo, awo nno ne bategeera ekyo kye boogerako, kubanga basobola okukiraba era nga bakiragula. Era tulaba Mukama waffe Yesu mwennyini yawaana ekyokulabirako ku ekyo, era n'akyogerako era n'akiraba. Era obumalirivu bwa ngeri ki obulijja, era nnaku ki ezirijja, era mu ngeri ki ebintu byonna ebiribeerawo. Oluganda ne bannyinaffe, nkusaba olwaleero mu maka ki ki ago agatalimu kugezesebwa, era ndowooza omuntu yenna yenna tewandibadde kijja oba mupya agamba nti mu maka gange tewali kyonna kyonna kibeerawo, kuba tukimanyi nti ye muntu akola mu kiseera kyonna kyonna, ayinza okujja mu kiseera ekiddako. Naye etendo n'okwebaza bidde eri Katonda waffe, kubanga olw'ekigambo kye eky'ewuunyo n'ekyentiisa ekyatuweebwa, ekyatulekerwa nti tusobole okwekuuma ffenno nga bwe twakasoma wano, tinjaga okutunuulira Mukama. Wano nno omusajja ono wa Katonda ayogera ng'alabye bino byonna byonna nga biri mu kujja ebiribeerawo, era agamba nti ku lw'ekyo nditunuulira Mukama, ndirindirira Katonda w'obulokozi bwange. Mukimanyi ku bwaffe tewali kirekeddwa naye okulindirira Mukama, kumwesiga kuzimba kuye era ne ku kigambo kye kuba tumanyi ti ekigambo kibeerera nga kigumu mu ggulu tekibeerera mu ggulu era kigambo kyakwewuunya kiwandikiddwa mu zabbuli 119 kanyiri akakinaana mu 9 ti emirembe n'emirembe mukama ekigambo kyo kibeerera mu ggulu kinono sikyakwewuunya kinono kyakwewu kya mugero nti obwesigwa bwo obubeera mu mirembe n'emirembe era wassaawo ensi n'ebeerera era weyongera mu nnaku zino okusinziira mu kulaba kwo si ggulu lyokka n'ensi lyeyassaawo naye naye yassaawo ekkanisa ye ekkanisa ye ey'omugole era agenda kubeera nayo abooluganda ne bannyinaffe tukiwulira owooluganda munaffe yakkirizibwa okutwalibwa mu ggulu era kigenda kubeera bwe kityo okutuuka walitwalira owuwe ewaka awo no omusango gulyoke gukube ensi njagala kugamba gye muli mwena mwena ettuntu lya leero mu kiseera kino leka obwesige bwaffe buleme okuggwaawo tetumalibwawo maanyi tetuva mu kukkiriza tusigale nga tugumidde mu mukama era tubeere baggumu mu kigambo kya katonda ng'omusajja ono wa katonda bwatulaga wano era mukimanyi bino ebigambo bizaamu amaanyi ekijja kijje kituufu omuntu asobola okubeera n'ebizibu bino omulala n'abeera nabiri mukimanyi agezesa buli omu mu ngeri etali yemu naye ekintu kimu kye tulina okutwala mu mitima tulina okussa mu maaso gaffe ku oyo okutuukiza ddala ne mu kaseera kano mu kiseera kino ekyekibi era mukimanyi katonda w'obulokozi bwange katonda wange agenda kumpulira era watali kubuusabuusa kulina okubeera mu ggwe era ne mu bulamu bwange kirina okubeerawo katonda wange agenda kumpulira mukimanyi njagala kubabuulira ekintu ekirala era atuwulira era ajja kweyongera okutuwulira tewa ngeri ndala ye kenyina aleka atya okutuwulira ye aleka atya okutuddamu yaddamu edda era olaba nti ekizaamu amaanyi ki ekizaamu amaanyi eri muganda waffe bantu bangi baali balowooza nti ono okutwalibwa mu ggulu oba kino nakino mukimanyi omanyi abantu banyooma abantu kye banyooma katonda kyagulumiza era ekyo kye yeetwalira yekennyini era ekyo kyayita okuba ekikye omuntu ayinza okulaba amangu nnyo ddala ebintu mu ngeri endala naye oyo kyatalaba nga oyo ayimirira mu maaso ga katonda omulala atakiraba era oluganda kino mukimanye nti twetaaga kunyooma muntu yenna yenna era bayibuli egamba nti lwaki olaba ekiri kumunyeeka eriiso lyo yomuganda wo n'oleka okulongoosa enjaliro y'eriiso lyo naye abooluganda ne bannyinaffe njagala kugamba nti tetwagala kutunulira ku bintu bino mu kiseera kino era ne mu ssaawa eno naye twagala okutunuulira mukama mukimanyi fena fena tukola ensobi mu bulamu bwaffe era tujja kweyongera okukola ensobi ezimala era ooluganda Branham yali omusajja ow'amaanyi owa katonda naye yayogeranga nti nakola ensobi z'amaanyi era nkyeyongera okukola ensobi naye yategeera nti yakkiriza era yategeera ani gwe yali yeekutteko bwe tuba nga tuli mu lutalo waliwo ebintu ebirala ebigenda otukuba era bangi tugenda kusibwako ebiwundu ku kino nakiri naye awatali kubuusabuusa abooluganda abaagalwa tuli balonde be Aye nga chakwewunya era nga cha muwendo mirundi mingi chigambo cha Katonda chitugamba titugenda kugumikiriza tulina ebyawandikibwa bingi naye kati okubikulirwa esula ya 25 oluganda Frank abagambye okulwalibwa mu ggulu awo nno nabadde niteekwa okusoma kanyirako okubiri akekibuga kyonna Yerusalemu ekiyiika era kituufu wano nga kigamba bwe kiti nti tewali kunakuwala tewali kukaaba tewali babulumi bwonna kubanga ebintu ebyedda biba biweddewo kituufu kino nno si kyakwewuunya mukimanyi buli kimu kijja kuba kiweddewo tewali banaku tewali bakukaaba tewali babulumi era balitambula nno bwe tubanga tulina okuyita mu bintu ebirala naye nno awo buli kimu kijja kuba kiwedde era buli kimu kirituuka ku nkomerero walibeera kipya kintu kipya kyokka naye wano agamba nti nzaza ebintu byonna obujja era buli kimu kiribeera kipya abooluganda ne bannyinaffe mazima kituufu kino kigambo kya Katonda era ku kino obwesigwe bwaffe bwe tuwekuumulira era buno bwe bwesigwe bwaffe era n'okukkiriza kwaffe wekuli newankubadde kiddugala okutwetooloola oba tulina okuyita mu bintu bingi naye ekintu kimu ekitalina kubuusabuusa oluvannyuma lwa byonna olw'obulumi buno obwewala n'okubonabona kuno kwonna oluvannyuma lw'amaziga gano gonna ekintu ekijja kiribeerawo ye kennyini alitusangula amaziga era alisangula amaziga gonna gonna okuva mu maaso gaffe era mazima kiwandikiddwa wano nti kino kyekintu ooluganda ne bannyinaffe omulundi omulala njagala okubuulira buli omu eryettuntu lya leero mukimanyi tekisobola kugerageranyizibwa ennaku zino entono ez'okunakuwala ze tulina wano n'ekitiibwa ekyo era tewali kibeere abooluganda bannyinaffe mukimanyi nti oluvannyuma lw'ennaku zino entono omusana gulitwakira nate omusana oyo Yesu Kristo kyakwewuunya nti tusobola okubeera na kino mu mitima gyaffe nga tulina essuubi lino muffe essuubi lino liri mu mutima gwo kituufu mweriri naye kyakwewuunya mukimanyi kino kitussa obumu kino kitukulemberera obumu tuli bawamu tekiriwo lwa kabenje nti tujja wano obumu nitubeera n'enkuŋŋaana na buli omu nitunula ekigambo kya Katonda naye ekiruubirirwa kyaffe kiri nti okubeera awamu okusanyuka kwaffe kuli nti okubeera kulabibwa mu maaso ga Katonda singa omulala munene omulala nga mutono naye fenafena tubeereyo era twagala okugamba nti wano wetuli watwagala n'otuliisa n'otusitula okutuyita mu ebyo byonna byonna twasomye mu kide ekyayise ekigambo nalowoozeza nti kiri mu Yokaana 10 nti Mukama amanyi ababe era n'ababe bamumanyi kituufu kino nno kyakwewunyiza ddala era mumanyi nti amazima ddala atumanyi era naffe tumumanyi kuba twamusanga tetwamusinkana era nzikiriza nti twamusinkana abooluganda ne bannyinaffe njagala okubabuulira ekintu era mu biseera nno ebikalubanga bino tulina okumutegeerera kubanga kituufu gano ge mazima oba kyakwewunyiza ddala kyensobola okugamba abooluganda ne bannyinaffe Katonda alina kyakoze ekikulu ku muganda wange abasawo baali bamaze okumuwaayo era abo baali n'obulwadde bwe bumu baafa baabimeka abaali 15 bantu 15 abaali mu ddwaliro lye limu mu bulwadde bwe bumu baafa abooluganda ne bannyinaffe njagala kubagamba ekintu ti Katonda wabalina oyo omu tetulina tanaba kukyuka ye Katonda omu atakyukakyuka era amazima twebaza tuli basanyufu nti leero tusobole okumubuuzaako wano kino kitegeeza nti tuddukira eri omuntu naye tulina okwagalananga era mukimanyi tulina okubeera nga twagalananga. Bayibuli bwegamba, sinze akigamba, era nze njagala kukibasomera. Temulowooza nti nina kye ŋŋenda okwongerako ekirala, bwe mba nga nkisanze era amazima nkisinkanye ddala. Yokaana bwe nkisanze butereevu.
Naja, ist egal, ich werde es vorerst nicht finden. Naja, ist gut.
Aber
wir sind verpflichtet,
einander zu lieben.
Johannes 13, ja?
Yohana 13. Kitufu, musobola okukisoma mwe bennyini. Twebaliza ddala ooluganda ne bannyinaffe tulina okubeera n'okwagala, tusobole okwagalananga abantu. Nga kitufu bagamba nti tuddukira eri omuntu, awo nno nsobola okubuuza nti abalala bagoberera ani, era abalala bagoberera ani oba baddukira eri ani? Njagala kukibuuza mulundi gumu. Njagala okugamba nti ffe tetugoberera muntu yenna, naye abantu bagamba kino na kino, naye leka boogere bo kye baagala. Ffe tumanyi nti Mukama waffe kennyini kye yatulagira, era mukimanyi Bayibuli ekyogera, era Mukama yakiragira nti nakigambyeko edda nti tujja kwagalananga. Singa tekyaliwo ekityo, awo nno Mukama aba teyandikyogedde, era yakigamba, era tukyebaza nti tusobole okubeera obumu olw'ekigambo ekyo, ne tutambulira mu maaso ge mu mwoyo omu. Era mukimanyi nti neyokaana naye bwe tutunuulira ku byawandiikibwa ddala butereevu, naye kennyini mu nnaku ze yakola kye kimu. Yagamba nti kyali ki mu lubereberye kye tuwulira, kye tulabyeko n'amaaso gaffe, emikono gyaffe gye kikutteko, ekigambo eky'obulamu, era obulamu ne bulagibwa, era tubulabye, era ne tujulira, era ne tubalesa obulamu obwo obutaggwaawo obwali ne taata, era ne bulabikira mu ffe. Ekyo nno kye tulabye ne kye twawulira, ekyo nno kye kye tulangirira gye muli, nammwe nno musobole okuŋŋaana naffe. Mukiraba, wano we wali ekintu nti mulina okuŋŋaana wamu naffe. Kino nno si kyakwewuunya, okuŋŋaana, tulina okuŋŋaana. Abalala nno bagamba kati nti omuntu teyeetaaga kukuŋŋaana, aye mukimanyi bintu bingi ebigenda mu nnaku zino kubweru bw'ekigambo. Ayagala kubeera na kino na kiri, naye ffe tulina okusigala n'ekigambo kya Mukama. Era mukimanyi yakiragira nti tusobole okuŋŋaana. Okuŋŋaana tekuli ku buli omu, naye nga bwe kyawandiikibwa kigamba wano ng'ayogera nti kye twalaba ne kye twawulira, kino kye tulangirira gye muli, nammwe musobole okuŋŋaana naffe. Era mazima ddala okuŋŋaana kwaffe kulina bakitaffe n'omwana we Yesu Kristo. Era ebintu bino bye tubawandiikira, essanyu lyammwe lisobole okujjuzibwa. Kino si kyakwewuunya, abooluganda ne bannyinaffe, mukimanyi kigambo kya Katonda tekisobola kukyusibwa, nakyo tekisobola kulagibwa mu bukyamu. Ku lwakino tekiri wano, naye kyo kya muwendo ddala. Tulina okukikkiriza era ne tukikwata nga bwe kiwandiikiddwa wano. Bwe tubeera n'okuŋŋaana n'eri buli omu, awo nno tetukuŋŋaana kyokka ne buli omu, naye ne bakitaffe era n'omwana we Yesu Kristo. Era mbagamba abooluganda ne bannyinaffe, ffe tuli bumu, nabatu kirivu bona abamazima tulibu mu nabakiriza bona bona waliwo abantu bagamba nti nzikiriza naye saagala kubeera na kintu kyonna kyonna okukola n'oyo kubanga alina okutegeera okw'enjawulo okutali okwange kyekirina okubeera bwe kiti naye nzijukira ebigambo ooluganda Branham kye yagamba manya abooluganda bangi nti ono alina okutegeera kwa njawulo n'oyo alina okutegeera kwa njawulo naye aba muganda wange bwati bwe yagamba ekyo kyekintu abooluganda ne bangi naffe kino kigambo kya Katonda kye tulina okukuuma tuli basanyufu era nga twebaza nti tulina ekigambo kye abooluganda ne bangi naffe Katonda omwesigwa asobole okunyweza okwagala muffe era mukimanyi era mu biseera bino byennyini ebisembayo ebiseera ebisembayo esaawa ezisembayo ziri wano Yokaana yagamba bw'atyo nti abaana abato kino kyekiseera ekisembayo ngale muwulidde nti omulabe wa Kristo alijja era kati abalabe ba Kristo bangi era abooluganda ne bangi naffe ekibanga kyaliwo mu nnaku ezo fe tunaagamba ki ekiri mu nnaku zaffe leero era mukimanyi ekiseera kino si kirungi kyeyongera kwonooneka naye ekintu kiri kimu kye tulina okukola era tulina okuba abasanyufu nga twesiga obwesige bwaffe mu Katonda omulamu njagala kusoma okanyirikamu awo nno oyo awangula alisikira ebintu byonna byonna abooluganda bangi naffe tulina okuwangula tugamba mu nnaku zino okuwangula okugumiikiriza tekiyamba bwebanga watandiika kino kiri nti ekyokuwangula njagala kudda kwekyo era njagala kugamba nti abatume bona bona baali n'entandikwa enungi baali n'enaku enungi era baali basonyiddwa mu byonna byonna naye katutunuulire enkomero eyo yali ki enkomero yali ki nabo kyali ki mu nkomero yaabwe nga olubereberye bwe lwali nedda tekyali bwe kityo abooluganda bangi naffe kiki ekyali gye bali kyoyogereko gwe bennyini kisome nga bwe baali bayiganyiziddwa nga le battibwa nga le baakolebwako efujjo lyonna era mbagamba nti kikyali kyekimu n'olwaleero era kyeyongedde n'okwononokera ddala era mukimanyi nti buli kimu kiri kyegatta ne ku bintu ebirala naye okwebaza n'etendo lidde eri mu Katonda waffe kubanga ffe n'abooluganda bangi naffe tumuyinkirize tusobole okuwangula tusikire ekitiibwa ekyo ekitegekeddwa era mukimanyi si kintu bantu kye batuwa awo nno tujja kubeera abaavu naye ekyo Katonda mukama kyatutegekedde ekintu ekibeerera emirembe n'emirembe era tumanyi teyagenda teyagamba nti simanyi oba naye yagamba nti ŋŋenda kubateekerateekera ebifo era ŋŋenda kubatwala gyendiba mukama waffe yali mwesigwa era yayamba abaganda baffe kitanda kye nga mulaga ekifo era mbagamba nti okwo kulaga kwa muganda ffe ntulina okubeera abeetefuteefu nti walibeerawo ekiseera timanyi nti kijja kubeerawo ddi naye tulaba bintu byonna byonna kituuse ku nkomerero tetulaba buli mu kintu lwe kiri kutuukirira ng'ebyawandiika lwe bigamba tetulaba eby'emizizo ebikulu tetulaba ebyo bomu zinnamuzisa zonna eziri mu kubeerawo ekiseera kirituuka nate ekiryakanga omuliro abooluganda ne bangi naffe awo nno amalala gonna gonna gajja kubeera nga gavaawo naye abooluganda b'omuwendo ne banyinaffe nti tuleme okubeera awo nga tweraliikirira titugenda kulaba ebyo byonna byonna kubisaako mu birowoozo naye tulabe nga tutwalibwa mu ggulu era twagala kulowooza nti atunona era ekitundu kino kiri mu mutima gwange era nzikiriza ti katonda agenda kukikola amangu nnyo ddala tuli mu kukuŋŋaana wano omulundi ogusembayo tetusobola kukigamba kuba sisobola era naawe tosobola naye mukimanyi era kino ekibaddewo era n'okubikulirwa okwo oba amazima gaakyo naye byonna byonna birina okubeera n'ebyekibi kizuukuza mu ffe era tuteekwa okuba n'okwagalananga nga tweyongera okwenyika mu kigambo kye nga tuyimirira mu bumu okusingawo kuba mukimanyi nti kino kye kyali ekiragiro kya mukama waffe era kye kiragiro kye mu biseera byennaku zino yakyogera gye tuli era nsobola okugamba nti naffe mu Greenfield tuli batono bwe tuti naye njagala kugamba mu mwoyo omu era mutima gwe gumu era mutima gumu mwoyo we gumu tuli basanyufu era twebaza ddala nti kitufu tutegeregana era twebaza ku lwa buli kigambo kuba tumanyi nti buli kigambo tekijja eri omuntu naye okujja okuva eri oyo era twagala buli kigambo era tulaba buli kigambo buli kikanyiriri tulaba mukama waffe kino muganda waffe omwagalwa Branham yakigamba nti bw'otalaba mu ssaawa eyo oliteekwa okuddayo n'oddamu n'osomera ddala n'ogamba bikkula era soma tusobole okulabamu ekyo ng'ekigambo kyekiruŋŋamizibwa era mwoyo era bulamu kiteekwa okufuuka ekikulu gye tuli mu nnaku zino ezisembayo era kati nno munsonyiwe nja kubeera mu bumpimpi nja kubeera mujogedde akaseera akawanvu naye mukama oyo omwesigwa abawe omukisa mazima ndi musanyufu nti oluvannyuma lw'akaseera akayiseewo nsobola okubeera masekati gammwe wano muzuriki sibaddewo lwakabenje naye okukona kukulemberwa kwa mukama tutwala buli kimu nga bwe kijja okuva mukama waffe omulamu era njagala kubagamba mutegeere nti bulijjo tuli babumulammwe era tubasabira era kwe kwagala kwange nammwe mutusabire era okukuŋŋaana mu Greenfield tumidde okulamusa okuva mitima gyammwe batugambye okubatumira okulamusa era naffe tukikoze naffe tutwala okulamusa okuva gye muli amazima mukama omwesigwa ajja kutukuuma era tuli basanyufu oluganda bannyinaffe amazima munsonyiwe olw'obunafu bwange siri mwogezi mukulu era siri mubuulizi w'amaanyi naye kyendi kino kyendi kigambye nti njagala kuweereza katonda wange nga bwe nkyali omulamu era owooluganda omu wano yambuuza nti omubiri gwe guli gutya neŋŋamba nti mpulira bulungi era sewuliddekooko nti obaki naye ndi musanyufu neebaza katonda ku lw'ekyo nange nasalibwa ania omwezi ogwawedde naye simanyi ndi musanyufu kuba katonda nkulembedde mu byonna buli kimu era nange neebaza nti nange nina obuzibu ku mugongo ne ku mavivi nakodde kino nakiri naye sisobola kumalirira biseera ku ebyo naye ntunuulira mukama amanyi nti agenda kukyusa omubiri guno agenda kukyusa omubiri guno omunafu byonna byonna mukikiriza nti ettendo lideeri erinnya lye era mukimanyi katonda ffe mulungi alaba obunafu bwaffe atunuulira emitima gyaffe tigiri gitya tetumunenya tetwagala kubikola ng'abalala netugamba nti nja kukkiriza naye njagala osooke omponye si bwe kiri nedda naye ffe twagala kumukkiriza nga tumwesiga kubanga yoyo olwajjo leero emirembe n'emirembe si yoyo omu yeka yafuga tachuka nana fe tetulina kuchuka mundu birozo byafe tetusula yu ukiriza kwa fe mbera we tutuseko na ye tutegere ndi tutwalibwa era tuli mikono je era gamba nti tewali muntu yenna asobola kutujja mikono je kinono si akwewunya tewali muntu asobola kutujja mikono je ai ngajisa ekyatuweebwa abooluganda ne banyina fe njagala kugamba nti si bonabona nti baweebwa ekisa kino tekiri gwe kityo naye abalonde be bokka be baweebwa ekisa kino ettendo lidde era erinnya liri ekyamagero era kati tusanyuka ne twebaliza ddala nti atuwadde omukisa okuyita mu kigambo kye eky'omukisa era ekitukuvu era kyemmanyi nti okukkiriza kweyongedde gye muli simanyi oba kitufu oba nedda naye kyemmanyi nti buli kiseera bwe kiba tusoma ekigambo kye kifuuka n'okukkiriza kufuuka kw'amaanyi gye tuli owooluganda ayogedde ku nze nti singa tetubadde wamu twandibadde tunafuwa naye bwe tubeera mu bumu tufuna amaanyi amagya era ne tuddizibwamu obugya amaanyi n'okuzimbibwa obugya era ekyo kyekintu abooluganda banyi naffe si nti twejjizaamu ffeka amaanyi naye ekigambo kya Katonda kye kituwa amaanyi kituwa buli kyonna kye twetaaga yatuyamba era ekigambo kye kya muwendo ddala nga bwe kiwandikiddwa wano mu Mika tetugenda kukigendamu naye twebaza Katonda ku bwekyo nti ffenno naffe tusobole okutunula gy'ali ne tumwesiga ne tugumiikiriza Katonda waffe atuyamba era ajja kweyongera otuyamba ettendo lidde era erinnya liri ekyamagero amiina leka twewombeeke mu kaseera akatono awo nno omuntu oba ali wano ettuntu lya leero Mukama gwayogedde naye eyandyagadde okuwa obulamu bwe eri Katonda fena fena tukimanyi nti ekiseera kiri mu kujja mu nkomerero yaakyo obubonero obw'ekiseera buli mu kulabisa ekyo amangu nnyo ddala ekiseera kijja kutuuka lunaku olusembayo lugenda kujja leero owulira eddoboozi lye tokakanyaza mutima gwo omuntu wabanga ali wano nga fena fena twewombeese ng'amaaso gonna tugazibye ng'emitima gyonna giguddwawo nga tuli mu ngeri ng'eno mu maaso ga Mukama waliwo omuntu wano eyandyagadde okusibwa mu kusaba kuno mazima katono nno yimusa omukono gwo omale ogusse wansi weebale Mukama akuwe omukisa Mukama akuwe omukisa Mukama abawe omukisa mwena mwena leka tusabe taffe ow'omuggulu n'omutima gwange gwonna gwonna nkwebaza nti mazima kikyali kiseera kya kisa nti gwe kennyini okyayogera nti okyayita nti okyakola kubanga ebiro bijja omwana w'omuntu w'ataliyinza kukola ayi Katonda oyo nno atali mulongoofu alisigala nga si mulongoofu oyo nno omutuukirivu alyeyongera okubeera omutuukirivu Mukama oyo omwesigwa kiseera kino kimpi gye tuli nkwebaza okusingira ddala gyompadde amaanyi okubeera wano olunaku luno olabye emikono egimisiddwa waggulu era n'emitima ayi Katonda omanyi engeri lwekitutegeeza twagala okuweereza nga bwe tusobola mu bulungi nga tulaga abantu abalala amakubo agajja gy'oli tufule abalobi ababantu, tufule abanunula emyoyo gy'abantu eri abo abantu b'osobola okukozesa, abo b'osobola okuwa omukisa, era abo b'osobola okufuula omukisa eri abalala. Ayi Katonda, enjiri yo ey'ekyamagero Mukama omwesigwa mulundi omulala ebuulirwe okubuna ensi yonna, awo nno enkomerero eryoke etuuke. Wabule omuntu yenna yenna abeera n'ekyokwewozaako. Tukwebaza ettuntu lya leero olw'ebyawandiikibwa ekkuyanja, olw'ekigambo ekiwuliddwa. Pawulo yayogera nti mu bunafu kyo kyalagirwa, naye mu maanyi kiriba kuzuukizibwa, kusinzibwe era n'ekitiibwa kidde eri erinnya lyo etukuvu. Amiina.